cama solide.
Okay,
voilà.
Hands
up when I burn. I hope you just run it away, girl. You're super. Utendiwe waka kanganisa. Wakatora moyo wangu, katora moyo wangu mskana. Papa watanganisa. Ukava wanditi ani na basa na kapusa, she's na basa. Uchipamba uchisas. Moyo wangu kava waurasa. Tumarara unasiaku timoyo waka kwa. Chita shawakaya.